ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christianity Works. Ngakho, uma ukwesaba kukuhlasela, phendula kanjani? Ngawolunye uhlangothi, umuzwa okubalekela la kuphephe khona uba ngoqinile, ebese kuthi ngakolunye, kunento kuwe ethi kumele ubhekane nale ndaba khona injalo. Enye ama-cartoon engiyikhonzile kakhulu uCharlie Brown wake wathi ayikho inkinga ngale ndlela yokuthi akunakubalekeka kuyo. Akulona iqiniso lelo. Kodwa ngakube kukusebenzele kanjani lokho ngaphambilini na? Kusho le ndoda. Cha, ngoba kwesinye isikhathi umele ukubhekana nomnyombo oyisisusa senkinga. Fuloko kuchaza ukuthi uye endaweni ongafuni ukuba uye kuzo, uyolandelela, uyoxilonga ukuthi kwenzekani kuze kube la sekukhona manje. Ihubo 23 verse 4. Noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi. Ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Uthanda ungathandi, uyithola sewuhamba esigodini sethunzi lokufa. Kodwa nazi indaba ezinhle. UNkulunkulu unawe, ngisho kuleyo ndawo, ikakhulukazi kuleyo ndawo kanye. Futhi, kungaleso zathu ukuthi uNkulunkulu uhamba nawe kuleyo ndawo, kuleyo ndawo la khona uza uthando lweNkulunkulu ngokunamandla. Futhi, kuleso sigodi esimnyama, la khona esuke ekubumba, ekuqondisa, akwenze ube yilo muntu ayevele efuna ukuba ube uyena. Omnye wathi, uma uhamba ngokohlangothi lwala owesaba khona, uma wenza lokho okwesabisayo, ugcina sewuphila impilo yabanye abangayitholi. Iqiniso. Kodwa noma yini ekwehlelayo, okuhle nomusa kuyakulandela. Imihla yonke yokuphila uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Toilet devotion e fresh sikuzonke sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.